Fais-le. Oh God.
Black Beats.
Mwendo Mungu wa Elia, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yohana, Mungu wa Bigwai. Umeumba dunia, umeumba lemavu, umeumba nye nazo na matatizo. Basi bless na wana,
bless
watoaji,
bless
mademu,
bless
watafutaji,
bless.
Basi bless na waune,
bless
wenye vipaji,
bless
my sister,
bless
wando vipaji,
bless
wando. Mungu wa demundu, Mungu wa Likiba, Mungu wa Monaizu, Mungu wa Bigwai. Ukiwapa na sistufa, tukikomba unatupa. Wala utunimi, kaba tujakufa. Hallelujah, amen, nakemea na mapepo. Hallelujah, amen, nakemea na mapepo. Oh God, wanda mo, ya Allah, omo obe. Oluwa, wanda mo, oh Jesus, omo obe. Oja, wanda mo, ya Allah, omo obe. Oluwa, wanda mo, oh Jesus, omo obe. Basi bless na wana,
bless
watoaji,
bless
mademu,
bless
watafutaji,
bless.
Basi bless na waune,
bless
wenye vipaji,
bless
my sister,
bless
wando vipaji,
bless.
Kama unapenda Mungu sema amen,
amen.
Kama unapenda God sema hallelujah,
hallelujah.
Kama unapenda Mungu sema amen,
amen.
Kama unapenda God sema hallelujah,
hallelujah.
Black beat yo. Republic, PGWAY,
It's your favorite song by Jay-Z.